Mafuta yamepanda bei, Kenya tunateseka, shida zinaongezeka. Na viongozi hawaongei, wenye nguvu hawatetei, zile ahadi mlitupa, mbona mumezitupa? Cha kushangaza wanyonge, wanawekwa ndani, wakidai haki. Wanaporwa na tonge, nazidi umaskini, Kenya inakwenda wapi? Kama naipenda Kenya, pray for Kenya, amen. Pray for Kenya, amen. Kama naipenda Kenya, fight for Kenya, wewe. Fight for Kenya, wewe. Wale wanuzi wanalia, familia zinalia, life inatuangukia, wapi tunaelekea? Pongezi kwa wote wanaopaza sauti, Eriko Omondi, minakupa saluti. Kama naipenda Kenya, pray for Kenya, amen. Pray for Kenya, amen. Kama naipenda Kenya, fight for Kenya, wewe.
Against poverty.